atuse ndalira wadali wange mulamo mwana wasika yesanyo lyange kaka na zuno mama ntuse ebyale mabalimirese zibigane rubirizi lwange omukwano nkwagala togana abalala banebikira banswamye konamba wayuza ekirizanze byatalimba erontwala kusuubiza be kukizinga yetuyisenge you and I noganondeka mu bbanga ebiloto byonge nga bikola
olawotyango kyaddeke waffe nze nakkiriza ye mama ne tata balinzeko ewangera